kosa nimekosa mie dhambi nazo nimetenda mie sio mbili sio tatu ni mengi lakini bado nangangana nangangana nikuone ewe bwana nangangana nikuone jemedari nangangana niuone uso wako sitatisho na vitisho vya adui nitapenya niuguze vazi lako sita sita ninajua nitashinda Milango itafunguka na mavazi tanivisha ya nyeupe nitakula nitakunywa na kusaza mbele ya watesi wangu nitamini baba utanitetea na machozi yangu baba utapanguza na mwangaza itawaka pande wangu we asante baba asante baba asante baba Baba Pale 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 eha Nile kusa vazi lako Pale 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 eha Baba na mini kapona Pale 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 eha Ulisema ya mekuisha Pale 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 eha Baba na mini kapona
Put you on the track.